Leo yote nimekuwa na flashback ya vitu jana usiku tulifanya. Wezi majimbaka leo na kutaka ni few hours na nasikia nimekuhata. Hii bash niishe inabo. Mina kudai, mina taka tuende home. Tukue freaky tonight. Rudia kama jana nili like. Na washa candle, no dim lights. Tandika towel juu ya sheets. Najua unapenda finger na uta release. Fanya kama jana. Ukiva lonjare, alafu dunge heels, alafu wina menaskia. Atu kichoma ndong, alafu tuinge zone. Shingo yangu ilambe naskia. Ukichukua lube, uweke kwa mkono, alafu nshike shike naskia. Ukiangalia juu, Barcelona ni ride, alafu Joe wike naskia.
I've been waiting on your love, anapenda niki come around. Said I've been waiting on your love, one of a kind, never let me down.
Big bati gali ati anapenda tightness. Bedroom bully grab your back shirtless. Dufu mpara roha dini baki backless. Namsetiaga vizuri adi anamwaga bank check. Kifo cha mende nampia hadana zirai. Favorite position anapenda kwa behind. Switch position slap your haka ukidai. Ikipidi neza tag beshte wa mine.
Kiva lonjare, alafu dunge heels, alafu wina menaskia. Atu kichoma ndom, alafu tuinge zone. Shingo yangu ilambe naskia. Ukichukua lube, uweke kwa mkono, alafu nshike shike naskia. Ukiangalia juu, Barcelona ni ride, alafu Joe wike naskia. Kiva lonjare, alafu dunge heels, alafu wina menaskia. Atu kichoma ndom, alafu tuinge zone. Shingo yangu ilambe naskia. Ukichukua lube, uweke kwa mkono, alafu nshike shike naskia. Ukiangalia juu, Barcelona ni ride, alafu Joe wike naskia.